Kila kona na kata Ukiniacha Baby ukiniacha Tazia Ukiniacha Baby ukiniacha Tazia Ukiniacha Baby ukiniacha Tazia Ukiniacha Baby ukiniacha Tazia
We've been through so much together Baby And you know I'm gonna be yours forever Please can you marry me now? Kuna mengi nataka lakini siwezi fanya kwanza niulize. Nataka unipe time hata nikujue vizuri nisikize. Baby mama sita, kama nakuita basi tika. Nimeshachoka kukufuata, fuata, fuata kila kona nakata. Baby mama sita, kama nakuita basi tika. Nimeshachoka kukufuata, fuata, fuata kila kona na kata Ukiniacha, baby ukiniacha, tazia Ukiniacha, baby ukiniacha, tazia Ukiniacha, baby ukiniacha, tazia Ukiniacha, baby ukiniacha, tazia
Baby, sikize kilio changu mtu mzima Baby, ukiniacha nitazimia
Baby, sikiza kilio changu mtu mzima Baby, ukiniacha nitazimia
Ukiniacha,
yeah, yeah, yeah
Baby, ukiniacha nitazimia